Our city's in the house. What? You see our daddy, your father, your papa, your dingy
dee.
The Black Bottle Boys.
Babaco.
Fucking like nobody. Sucking your whole body. Rocking everyday party. Clean bitch, plain daddy.
Nimemwona mtoto mkali bala. Nyama kila kolo tothani halagi daga. Nimemwandikia ngoma ikaingia top 10 ikacha. Na ikawa namba moja na kuna foleni ya pada. Anapenda hip hop na nyimbo kibao za mapipu. Kwa kutoka bongo ambao wana mashiko yuko simple. Ila miguu ya bia sio frito. Kadea nasikia njaa nikamwagizia diko. Kisha nikamwagizia champagne. Kanywa kalewa nikaanza mikupigia campaign. Na akasema kanielewa wala hana complain. Tukajivuta kando alafu tukaanza kubang like
ula la la.
Yes, we sing along.
Ooh la la la. Ooh la la la.
And we go like
waka waka, waka waka, yeah. Waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka, waka waka.
Nalo kula huwezi kula takua kichecho. Toto anapenda mandinga jamana sio mikwechi. K wanatoa, pay natoa mjini alitete. Kisha viuno wanazungusha kama viwepi. Yanu kikaa pande hizi lazima utachoka. Ukiona mabichi vile analiwa kama bazoka. Private rooms huyo anaingia huyo anatoka. Haijalishi nikibamia ama ni nyoka. We having fun na hii design ni tangu enzi ya Nyerere mpaka sahii ni magu. Miaka kibao misizidi wa kitabu. La kesha bana kuja kulala klabu babu. Naleta friendship na waskipu ambo akimwona demu wako tawaskia psi. Shemzi matatu zip, watu chip chip. Aslea na waita wa uzavocha ambo ana beep. Ndo wale wana wakata vyuno zeri ya madem. Mziki umebamba na binjuka wana ta shame. God damn, wana kupenda ukiwa na fame. Ukidondoka kila ukiwa kika same wana blame. Wanotaka bia na wanunulia kreti. Hadi wainame kwa wanachungulia nyeti. Tunapap champagne na kuzifukia stressi. Eti ma ex, tunaweza kumbushia mechi mama.
Ula la la.
Ula
la la.
Champagne, we take shower until 6 in the morning.